yawna ee xilibanada waxa hadda ay wadaan ee sheekh mooshin marwada madaxweena oo nolo keenay marka xilibanada way sii xoyaan mooshinka sidoo madaxweena labada dalgal gaar ah maxamed cali geelhaaf ee wuxuu faafayn dheeraad hadda agama ay mooshinka hadda bilaabay ee sidoo kale noqon doona waa halka doona laakiin mooshinki xilibanada sheexay xilibanada way dhameeyeen hawshu waa socotaa waxay ku dhamaato waa arki doonaa laakiin inuu in la keenay mooshinka oo xilibanadu ay sii xayaan inta waa la sheegay taasina waa qeyjada
goorma mooshinku marka goormuu bilowday mooshinku
galabtii bilowday ilaa caawana waa uu socdaa
ilaa intee saxiixday ilaa hadda oo xilibanaha
aniga tiraa hadda intaan ogahay inay kontan sala u dhaafto aan ogahay
adigu ma saxiixday jakuul ahaan maxaa tiri
aniga waa saxay
haye ujeedadu maxay tahay sababta aad madaxweyne xaaf ugu dhagantiin maxay tahay
taas tii aan ka soo sheegi doonaa oo ku salaamayaa